Yeah. Animal. Animal in a man. And twin soldiers. Sina kiswa kingi. Kamus. Silete kiswa kingi. Vamus. 26 nazimada. Papus. Thug life to Tupac. Na juice. Chagua moja babiku. Wina makulus. Fikin kiba. Navu asedius. Nya ukali wa me wambuz. Hapa sio malapake. Matus. Don't get it twisted while I see you confused. Healing the life, healing all the shoes. Music makes me high, yo. Kama crack, nifanya nipayo. Upendo ndo kitu ambacho. Love ya kweli onekana kwa macho. Upendo uko wapi misako. Haki uko wapi tamsando. Utani kila kitu weka kando. Upendo kila wika ndo mpango. Kwa nini tukunjiani baba yako. Kumbuka bado tuna haso baba yako.
Anymore. Itia nyao ama panya wakatizi hapa. Nyaukari wakifrizi ndo wametoka kapa. Wamesahau tizi kwanza. Hau makiki potea faster. Hawatokei hapa, wasogei hata. Unyama unyama tu. Ukiwa hamba wama fala suona sinya tu. Washa moto na washa moto tutakutana tu. Moshu nafuka tu, bado nafuka. But the boy is singing now, he can rap. Sila li hela zangu, what the heck, wake up. Kama mani besi zangu, future set up. Clicky key, crank, clicky key, can. My money goes into my piggy bank. And don't feature me in your rap song, that's a warning. Na kuficha kwenye pocket, na kutoa sokoni.
Yeah, we are like animals, tunavoishi. No love animals, above new bishi. To live now that this is, stala wapandishi. Mistari na kula watu, wanadundoka tulishi. Simba ni wanyika, na iwatoto walishi. Wakike wakatafute, wakiume hanithi. Watoto wakue kue, wantimu wedingi. Jirani ya siwe nyakue, mama data shilingi. Kichwa cha nyumba wa uwe, macha mendo msingi. Mijengo ikami tupu, ukame ni madingi. We are like animals, no love anymore. Hamna kuacha anymore, no love anymore. Hachu mtu katu, wanyama wakibantu. Tumejasumza chatu, nikunta kinte kantu. Ini tututu, mwanzo misho mitu. Mshikari ya take uspati, hatupendo udaki. Mwana take uspati, pako mwendo unyake. Ini tututu, mwanzo mwisho mimi tu, mistari na kula waki. We are like animals.
Inapokuja rap game MC's many more. Humulia mirija deku nyama kinyama nyama. Poteza mazima. Haikatai. Wanaka makima. Any more ambition. Bado tupo kwenye ambition. Tokia dreams za makota. Paka plan za mamashin. Tunapoingia session. Peleka MC's tuition. Nako tunako. We got no competition. Ask about us. Watakwambia we are. Focus on cash. Money money we are. OG original. Nako tunako. You ready no. Any more.